Worth dying for. Worth killing for. Worth going to hell for.
Son. I feel no better, but I feel myself. Son. Team over. Every day mina kaza. Toka ile siku naanza. Wakis wanawaza. Kila ikishika kipaza. DC, snitchy. Lakini nazidi kukaza. Nita, fanya. Hata kama huna kaza man. Every day mina kaza. Toka ile siku naanza. Wakis wanawaza. Kila ikishika kipaza. DC, snitchy. Lakini nazidi kukaza. Nita, afanya. Hata kama huna kaza man. Kaza. Hivi ndivyo tunakaza 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 man. Every day mina kaza. Toka ile siku naanza. Wakis wanawaza. Kila ikishika kipaza. DC snitchy. Lakini nazidi kukaza. Nita fanya. Hata kama huna kaza man. Team over man. Kaza. Rafiki wa kweli ni pesa. Ukimpata huna tesa. Ukimkosa huna soda. Mtaa mzima huna chekwa. Rafiki wa kweli asniji. Rafiki wa kweli afeki. Rafiki wa kweli usapoti. Na yuko paga kwenye ziki. Minafanya mziki. Hata waki snitch. I don't give a fuck. Because I'm the best. On the old day streets. Hey man. Wanabana nisifike. Wanabana niaibike. Wanabana nasifika. Kila kona napendeka. Msoma squeezy kama best man. Wana usnitch ya watu west man. Team hopa yonye west man. Don't fake it, stay real man. Na madam wanakaza. Lakini ndo eve wanakazwa. Paper, mula. Hivi ndo vitu na waza. Hofu, sina. Mana nazidi kukaza. Kaza. Hivi ndivyo tunakaza man. Kaza. Hivi ndivyo tunakaza man. Kaza. Hivi ndivyo tunakaza man. Kaza.
Na kaza juu ya kipaza. Kuja kwangu msifeke utachakazwa. Hey toka, Team Hover. Waka mtani bado na kaza. Sina stroll na wanafiki black tribe gongela chata. Sister do data na meme. Wane jeans nilivyo kaza. Na kukaza juu ya kitanda. Weni mbao mina kulanda. Niko fantastic. Mawaki kibao na walamba like a choco stick. Na wapaki nyuma speedy kari kama duma. Baki nyuma kusegea pusti huma baka luvuma. Na flow tight, no light. Hata bila mwanga mina flow. Hata na zile boom bye. So bye bye Mr. Over niko flesh and it's so hot.
Kaza. Hivi ndivyo tunakaza man. Kaza. Hivi ndivyo tunakaza man. Rock tribe nigga. We on the top. Yeah. It's team over. Sam Duke. And it's Sabi Sabintana. Yeah.